Umekuja fundi, mkufunzi wataka jina gani? Umejifunzia Pemba, Mombasa ni Tanga kunani?
Kwa bosi vungi, siyumbi ya nini kutabani? Mama panda mtungwi, tuende nungwi kupitia kitandani.
Tamu tamu, pezi tamu tamu, tukipeana zamu zamu. Baba
tabasamu, alinishia mure mumechanganya na nidhamu. Mama nikupe supergate, ama tule baguette. So can we make a bet?
Tonight we won't get rest,
and that you won't forget.
I'm gonna make you sweat.
Mbona nilo wachai, wana nimeze ya mate.
Pete, kayonesha kokote. Wajue ni mali ya mtu, wasi ya meze mate. Umenituliza, miyeliu kupedwa na wera. Tende ifunge zibu, mapenzi matamu, ukimpenda anakupenda. Jamani matamu,
nikupe supergate,
nataka chokolate,
ama tule baguette.
Together in a day,
so can we make a bet?
Tonight we won't get rest,
and that you won't forget.
I'm gonna make you sweat.
Slicer.